number six.
Another one, she got a big bum bum. She always on top. She give me something new. That's why I'm falling. Sweet body, body, yeah. Body so fine. I salute your body, yeah. Body so good. Ataka mani taza safari yetu. Obazi jamgoja tufike sare sare. Ata wembali tana mwaza bado jamgoja. Mina ye tufike sare sare. Uyo bichwa uyu ayanafanya nsilali. Uyo choga uyu mwenzi nusipomona. Uyu bitch uyu anafanya zilale. Uyu choko uyu nanu nasipomona. Mimi kwake kamtoto wo. Anibembeleza wo. Mimi kwake kamtoto kunipenda watu wapendi. Siku nenepa huku kacho siendi. Ata kama unanipenda fanya kaunipendi. Nilie hadharani kwa kupikendi. Kwani haya yetu mapenzi gani? Yanafanya na hisi nipo peponi. Sio kwa utamu huu mpaka kichogoni. Adi na hisi na vyo pita mishipani. Uyu bichwa uyu anafanya nsilali. Uyu chogo uyu mwenzi nusipomona. Uyu bitch uyu anafanya zilale. Uyu chogo uyu nanu nasipomona.